Ngicabanga ukuthi ngifanele uNkulunkulu ungumqondo owangibamba iminyaka ukuyinikela kuye. Emningi impela sihlobo sami. Yebo impela, abukho ubuhle engaba nabo benele kuye. Kodwa kukodwa engazange ngime ngakho ukuthi indaba ingoJesu phaqa. Angikubingele ngikwamukele eNkosini Fresh, ngingusibalo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Ngicabanga ukuthi mangase uJesu avakashe ngasedolobheni langakithi, ngingakujabulela ukuyikhipha naye. Ngiyomupha isidlo, sihlale naye restaurant, kumbe eze kwami. Kuhlale kumnandi, kuba sesidlweni nomuntu omkhulu. Ake ucabange idolobha langakini, la uhlala khona. Bonke abantu abasebenzela uJesu, abafundisi, nababhishophi, nabaholi bamabandla, nabavangeli, ibona nebala, obungababuka befanele ukuba sesidlweni noJesu njengomphathi wabo phela ngokomsebenzi. Manje, nangu uJesu, afesa abamba ibhanoyi, bese vese mayiqeda ukwehla kwi-airport angami angangena kulilodi isonto kumbe ikhaya lomunye wabashumayela abahle nabanonkulunkulu lutho. Kunalokho uJesu avese aye straight ehotela ayoyibhukela indawo eceleni, ake ubuye ngamehla engqondo leyo bar ekuhlale siduma kuyo edolobheni langakini, indawo ehlale ineyinkinga nakuphela abantu amehla asemnyama, sekuyakhuzwa, sebeyashayana, kuyagwazwana kunje aya. Asayiphathekele yokuthi kuneyintokazi ezodayisa ngento ebiza kulabo bhuti abalahlile la. Le ndawo uhlobo ongasoze walokotha ukulubeka lwakho unyawo kuyo. Ngeke impela kwenzeke, ngawuxoshwe izinkukhu. Uyasibona isithombe manje mlaleli, engizama ukusipenda la. Manje mhlawumbe mlaleli wami, kusuthi hayi, hayi ngeke baba. Phela isithombe senziwe uwe nje, lutho sanhlobo. Ngoba ilapho kanye uJesu ayevamise ukuthi atholakale khona. Okuyingakho abaholi bezenkolo besikhathi sakhe babelokhu bemcasukela becikwa yilento yakhe. NgokwaMathewu 9 verse 10 no-11, kwathi ehleze ekudleni endlini, bheka, kwafika abaningi abathelisi nezoni. Bahlala badla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokho, bathi kubafundi bakhe, yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na? Manje-ke, umbuzo omuhle kakhulu lo. Kungani? Mhlawumbe uJesu wayengazele nje ihlakaniphi zokomoya. Mhlawumbe yena uhlabe umxhwele kakhulu ngokuthi asondele kubantu abaphansi, abayizoni, abanjengami nawe. UJesu-ke lo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sathokoza ukuxhumana nathi nge-WhatsApp kule namba 067 706 0077. Inkosi igcine.